Juni ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Tukianza hii part ya show pia lazima bado tubaki tumekuremind kuwa on December 16th kutakuwa na Rapture, The Scientist, Raw and Uncut 3. Itakuwa kihappen at Nairobi Cinema. Early bird tickets zina go for 1500 shillings only. Get your ticket today to support hii raia isio ya kawaida, sindio? Ukitaka kujua hii raia isio ya kawaida ni raia isio ya kawaida. Majuzi jo kuna vile anaitagwa nani jo, mchungaji jo aligoa na rant against mimi. But one of the things akasema, but you know that Rapture guy, that Rapture guy is a very funny guy.
It's a comedian.
That Rapture guy is a comedian. Yule kwa yule raia sio ya kawaida inaitwa Andrew Kibe alisema hivyo. So ndio sisi tunakuambia. Yeah, tunakuambia hii raia sio ya kawaida. Itakuwa na show. December tarehe 16 pale Nairobi Cinema. Yeah, tickets zina go for 1500 shillings only. Ekanene. So hata tuendele na story pia as the bugs may happen. So another thing ile karibu jioni sahau. So kuna vile ma time tukifanyaga show hapa, ina dependigi ile time wakati mke yuko nyumbani, unapataga kunaweza kuwa na chai ama kunaweza kuwa na naitwa fruits zinaitwa nini, matunda. Lakini wakati mimi ndio niko je na kwa gani kirahisi raia zina survive tu. So kuna vile jo tushaletewa ilikuwa ni pineapples.
Yeah.
Mimi na Ian kuna pineapples, we were like, yes, let's eat these pineapples. Then we were like, dude of Nare, there's some pineapples here. You guys have never seen a ghetto dude.
Girl, some, I don't do that here.
Yeah. You guys, a ghetto dude has allergies.
Standards. What does this? Standards, you guy. You guy, nani ukata pineapple?
Nini ni you guy?
You guy utakat?
Juice.
Ah, zizi. Kuna matunda zingine sikulagi, you guy.
Kwa nini?
Ha? Hivo tu.
Especially then, sweet ones, because life is bitter.
Zizi. Kama pineapple, kuna time niliambua ni fruit ya kidemdem, so nikaanza kuiondokea.
You guy, pineapple si fruit ya kidemdem. Usi ulikuwa
nakula zile fruit za fence, chuo.
Sino na shindwa. Rapture.
Hizo unajua ilikuwa life in the jungle.
Zi, you guy. Pineapple si fruit
ya. Zi,
inatumika kuosha nini?
Sikiza, you guy. Si fruit, unachiki mekatuwa hivi. Unajua fruit ya kidemu ni gani? You guy, banana. Banana.
Havile napenda banana.
You guy, now you see. Unakakula gaji. Unaikatakata mwana ikulatiki ya fruit. You guy nakula gati kwa food.
Nakatakataje.
No, banana.
You guy nakatakataje banana.
Mule mi kula banana. Mui peel. Na nakatakatiwa.
Yeah. Unaikula kanju.
Alafu inamashiwa. So nae. Naikula na kijiko.
Yeah. This dude joy naikula mbaga. Yeah. Ati Rapture akidishi banana iko like zile za my gag reflex zile. You guys see. Yo ndo sasa ndio. Yo sasa ndio mbaya.
Kuna place ulikuwa le earlier today. Kwa hotel. Nikachekira. Rebe itisha banana moja. Sono naka banana imeletwa kwa sahani. Iko na katu wrong jo. Kunyocha ikafanya ni alafu ikawata banana. One banana.
Ilikuwa msoma mama?
Yeah.
Oh, okay. Okay. Wasoma anapenda banana jo. Fanya kama kana shindu kwa ni Somalia jo. Ikaneza kuwa ziko ama ziko jo.
Si banana republic.
Yeah, okay. It's a banana. Iskia hivya. Dude of Nare jo. Yeah. So, but ikafanya ni kafikiria pia mimi iletai mwaga na ubabi.
Yeah.
Mwaga na ubabi kikam to milk squeezy. I don't know. Somehow, si milk zote, but milk kwa chai. Guys, siwezani. Chai like, because mimi nini yangu imechange. Nikiwa mtoi, nikuwa neza kukunywa milk, sindio? Kata zile milk za chuo jo. Nikuwa neza kuikata na nikunywe. Then nikafika level, the only way neza kunywa milk, nikiwa kwa chai. Sindio? So kuna hile time hata, nikiwa hata kama milk ni cold, as long as meka chai na sugar niko sawa. Then nikafika time sasa, lazima milk iboiliwe kabisa. Alafu ikuwe na pale chai, so nikipika chai lazima iboiliwe. Oil kabisa ndo ni kunye. Sindio? Then nikafika squeeze. Squeeze you guys nikiona tu chai ya milk. Wakati nasikia nikana nataka kumwona tumbo. Nikiona tu. Hata asika vile tuko na ira ya job place fulani. Na Ian. Atikia na nakunywa juu chai iko na very thick milk.
Ilikuwa.
I was not looking at it. Unge notice. Nikuwa shina nikiangalia. Nini? Kusikuwa nataka kuona. Nikiangalia weo nini? Inafanyaga na feel. I don't know. Na feel funny hapa. Na feel kanta tapika ama nini. So,
although. There are days like that.
For where?
Zenye nimeamka asubuhi na sitaki
milk.
Sitaki milk. Because nimeamka and all of a sudden anza kukua no, na feel nausea.
Yeah, yeah.
Lakini ya leo, sijui ni nini. Iyo nini yake ni kama ilikuwa perfectly brewed.
Yeah.
Alafu sijui iyo nini maziwa li add aje. I think ni ilo na eka majani chai first and then maybe they add it later. Because hata iyo povu, funny enough, ilikuwa inasaidia sana. Na pia majani umata.
Because mimi ni hivyo mpaka sasa unajua saizi tunaishi kwa ile era ya ku identify us. So vile nimesema fresh milk inani affect, lakini ukinipatia yogurt haitani affect. So you guys, I identify as lactose intolerant. Because unajua ukiwa lactose intolerant inafaa kwa zote zimekataa. But since kuhizi kila kitu lazima it makes sense. Mimi nimesema tu I identify as lactose intolerant.
Chupia nimesikia if you are lactose if you don't if you are lactose intolerant hufai pia kula pizza.
Oh, okay. Na mimi kula pizza na cheki so yangu iko iko ish. Na you guy, what are you? What are you need to?
You guy, of late.
Yeah.
Na kumbuka kuna time niko na I think kwa naenda kupick passport.
Yeah.
And then nilipitia hapa ukani offer dish nikasema I'm not eating.
Yeah, yeah.
Was the previous night nilikuwa nimekula ugali na sukuma. Like just plain as in a spinach mob. Asubuhi kuamka na feel too funny. And it's a sickness flani na feel. I this something new, a new kind of symptom.
Okay, are you pregnant? Yeah, you want to see. Yeah, dude is waking up in the morning.
I was not pregnant, but kuna kitu ilikuwa kwa tumbo. So nikaenda kwa choo, and lazima ningeisukuma out. So mimi nasukuma. Hatupelekani.
Lazima ningeisukuma out.
Sukuma plain, Joe.
You guys must get easy, Joe. Sisi, mimi na wewe ni raya zimeishi kwa poverty. You get you shake allergic to skuma cuz you are yeah, allergic to skuma.
Of course, niko na skuma intolerance you guy.
Yeah.
Pia mimi eh.
Pia wewe. Kwa nini hiyo?
Sababu ya hiyo acid. Hata si skuma peke yake. Food zote ziko na acid. Hata dondo siwezi kula mingi sana.
Hey, gaira yajo. Mimi
naje kifika kwa beans mwafa dondoki.
Si dondoki.
Najua najaribu kumwambia green.
Yeah.
Green kamande. Ndengu na njahe. Kwanza njahe na kukulia sufuria mzima.
Yeah, you guys
are njahe
tolerance ya njahe.
Hiyo yako ni cuz njahe they are stronger than. Easy maroskoko. Ama mara. Yes. Hizo nizo ziko na that in a iko more likely kukuletea heartburn. So I think
njahe zinletiage. Mimi njahe zinletiage ni sukuma tu. Na sasa ndengu na kamande. Lakini kama andende zinakuwa the best.
Eh. Yeah. Okay. Damn, mnanishtu hapa because mimi na nini? Sukuma wiki of course. I love my sukuma wiki. Kill. Haiko kuna time hata muka hapa tu niko like, "Hey. Mimi nime miss a lot." Unajua inaitwa a lot.
Ni mob.
Inaitwa a lot na kitaka. Inaitwa a lot.
It's a bunch.
Yeah, jo alafu unajua mimi nakumkaga like nikiwa mtoi. Vile mother alikuwa anaileta juu kwa kasembe hivi. Alafu ka like a lot mingi alafu ka mayai kadogo hapo kwa kona. So huko unaanza na a lot unaitandikana nayo funa baki tuna mayai sasa mwisho
maindo ilikuwa lesa
hapo ndio poverty hapo ndio poverty imetufikisha.
Oh, so lakini unajua mimi nikikula hizi mboga zingine za kienyeji
azinileta a funny thing. Yes,
ni sukuma tu
juu unajua
kuna hizi za kienyeji.
Yeah,
kuna vile mother alikuwa anaziendea huko mtoni ya poverty ya kwa zinangolewa you get as zingine hatujui kama ziko fit for
hizi tunaitanga tunaitanga mekahoro cuz hizo si unajua hizo zinakuanga na stem bigi si unazijua hizo
na zimezea
like hizo pia mimi nikizikula azinisukumi sana
kusumesikia
lazima kuanga bit sugar.
Sikuli rai imesema. Inazipenda gazile ziko na natural manure. Zile za karimu na siwe jige. So hii rai yoga ina affect you on that pure sukuma wiki. The ones that's been raised the right way. Hira yeye anataka ile acid ya shonda iko ishapitia. Na wakasukuma. Ka by the river side.
Ona pale tu said you guy. Hizo mawili za by the river side. You guy you don't want to see. Jo mama jo alikuwa anabisha nia mbaya. Eh. Kuna time shatu magora madha nikazitafute. Ile base nilienda. Nikapata kuna rae ilikuwa imenyora hapo. You guys iku cheka nazo.
Ulizibeba na hiyo
mkojo. Ulizibeba tukaenda kuziosha jo you guy.
Gejo.
Lakini sasa hizo hizo ni nikikula sahi because kuna madha na uzanga mboga za kienyeji. Naona ziniletei noma. Sukuma jo. Sijui kama sisikizani na fertilizer ama nini. Sifai food iko na fertilizer.
Ah, tumetuambia the trick. Acha kufindo kicks. You guys. Sisi za river side.
Yeah, you are fighting. Why are you fighting Ruto? You guys. Sasa uliteki kuna article ilitokea last week eh? Kuna article ilitokea last week jo ikasema dudes in Western province spend 70% of their budget on food. 70%. Lakini hapa lazima nitetee raia. Raia mingi jo zina living jo ile like just above the poverty line. Yeah. Ama on the poverty line itself.
On the poverty line. On the poverty line kama
sasa. Shida ta C70.
Kugele jokeira ya poverty line. Yeah, huko tu hapo kwa line.
Guy, umeenda below.
Eh. Hey. Inge lakini je, ikitu waga ni ujinga kabisa. Ile kuna poverty line na kuna below. Kusika huko kwa poverty line wanashoku ya pua.
Ya pua.
So tunafaa tu kwa tu sisi wote kwa
poverty. Wenye wako kwa line.
Yeah.
Kama wewe simameni kwa line na mwenye wako nyuma yako.
Unapata garage kwa poverty line zinadhara watu wako chini ya poverty line.
Zinadhara mbaya sana. Yeah. Because hizo ndo zina live. Na dola a day. Unajua job ya mjengo ni soo mbili. Kwa day. Na dola saisi ni wanchwani.
Yeah, yeah.
So ndio wako kwa poverty line. Na dola a day you guys. Jina kumbukele time liona kwa news. Wako wasema raya zote zinaishi kwa a dola a day you guys. Yeah. Kwa poverty line.
But I think dola a day imetupita. Sai. Juu.
Ni 150.
Kweli.
Iko 150.
Iko wanchwani. Or wabe.
Yeah, yeah.
Iko wanchwani. Sai iko bei ya ka. Kamfuko kamoja.
So inasemekana kuna raia zina spend 70% kwa nini. Alafu unajua ikanikumbusha jo. Tushakapitia like some of us. And one of the things ilo lack, ile time una lack. Kitu pia waga ina lack sana jo ni chakula jo. Because kitu watu wajuagi ni, ukiwa umesota mtu waga na njaa ingine sio ya kawaida. Ushai notice?
You guy.
Ukiwa umesota?
You guy, kuna time nakumbuka. Nilikuwa napiga roundi tao. You guys John Liske kizunguzungu mbaya kwanza nilikuwa Luthuli. Ilikuwa ile time John nilikuwa around 2021. You guys harufu ya chipo inanipiga every corner jo. Nikajaribu kwenda pako huko archives bado harufu inanifuata.
Alafu you guys unasema ukiwa around 20 to 21 years old. Yeah, see at the year 2021. Sio?
Yani ukiwa around 20 years.
Oh, okay, okay.
Yani msoto ilikuwa
2003 to 2004.
Baka nikashindwa na nikienda town nikiwa na doya chipo. You guys siko nasikia hiyo harufu. Niko napita tu Luthuli tu vizuri. Nisikia harufu ya njiva. Lakini for some reason kwa umesota.
Yeah, mtu sikia njaa.
Njaa and then unasikia harufu ya njiva.
Kisulisuli nyingi.
Cause ile nini? Vile umesema story ya kizunguzungu. Kuna nani tulikuwa hapa na GK, GK Serikali. Alisema the same way. Kuna Raisha toka Ujakani, kakuja Nairobi. Haikuwa inapatiwa dish. Aishi na Marela. Ikitoka nje ni wanapika. Ikiwa round, so ikirudi jo, haipati dish. Hati ili collapse katikati ya tao jo. Tina hili collapsed.
Tieka pepeto.
Tieka pepeto. Hei. The first word right is only nja. Hey, your story ni kikumka mwe cheka.
You guys ni kumja story ya ingine pia gidare. Ilisikia ganja. Ibu watu ambia ilikuwa ni 4 days jo. Kutoka Monday baka Thursday. 4 days. Yira ilikuwa ni to Columbus. Ilienda you guy. Ilienda kenya kwa hoteli.
Sasa fake Columbus.
Kasema nipatie chapati ili wakatakata. Ikapewa. Jika sema niongeze. Ilizikula chapati kaa 15. Halafu ikaamka. Ikafika kwa mlango. Kasema mkiniwa kama nimeshiba ni sawa. inaulizo wapi pesa, inasema mimi wacheni niwaambie. Kama ni kuniua, niueni kama nimeshiba.
Alafu najua.
Sasa inaaya you guys. Imeshiba je imejaza tumbo hivi.
Sawa. Columbus na kudiscover ways.
Yeah, jo.
A new territory.
Yeah, man. He discovered a way to do this.
You guys unajua niachia tu. Niliambizwa na yeye siwezi kufa.
Hata nani pia alisema the same thing. Anaitwa nani? Tulikuwa hapa na pia kwa Santos. Santos Ordinary. Nikakisema pia vile yeye pia shaikuwa kijani jo umetandikwa na njaa. Rahil tandikwa na njaa jo ile mpaka inafika level jo na tetni jo. So ati Rahil jo imefika pale jo ina ikapatiwa jo uji jo ile. Ikapatiwa uji jo ikaenda the next round. Unajua uji pia ushajuaga ukikunywa unasikia njaa. Shenuti si
uji ni noma eh.
Uji jo ni appetizer.
Uji ni wagon.
So after ipate nini? So kuna zile vitu watu take it for granted. Jo njaa huwa gani serious. Na sasa tukigo back to hizi raya zingine, nasemekana raya zina spend 70% of their income on food. Kwa kitu kingine pia ile watu wanasahau jo. Ocha jo kunaaga jo nini? Inaitangwa kupanga uzazi jo. Ocha ni kushua ta kuna raya. Kuna raya zei pull out. Unajua hivyo?
Kuna
raya jai uwadho.
Jai uwadho. Okay.
Nila kwa katu mwaga ndani. Alafu pata waifu kuna ball raya mekasirika sasa. Unalita mungine utufanya nani? Watoto na nikita. Ule jwa raya kaisu waga zime jam na watu hii. So
kuzunga kila I thought ukulikuwa kuja na sahani mwako.
Ocha ndio kuna kugana ile original stairs. Unapata first born ako 8 years na last born ako 1 year. Na wameachana wote na few months.
9 months. Na ile kuanga 11.
So sio hapo budget dishi kingia hivi. Kuzina kwa kasembe ikiwe kwa meza. First of all, hakuna ga go. Kuzimu chekaga sana. Nikiangalia mjunia angu. Kuzi, mina raise, nitakuwa tu honest, juu na raise kababi, juu. Kuzimu na josiku raise ya hivu. Juu mini raise ya kwa na mabro, juu ilikuwa ga serious you guy. Ilikuwa ga serious design ingine. Paka una chikuwa sembe biki, una try kui feature ndio. Kuzi you guy uki blink hivi. Sani iko empty. So lazima mfight. So joga yuge yu nini?
Yuge na imezea yu, yuge na imezea ili inakoga third world war. Yuge inakoga ni serious. Inakoga ni sekwanza kama mezaliwa familia raya kama kuanzia 4-5.
Yeah.
Unajua ulikuwa raya za maboy.
Yeah.
So inakoga kakielewa kwa meza. Na hiyo moshi. Hiyo moshi yu.
Yeah.
Yuge kwa upside down.
Joka naenda kakiendaga.
Ujombaka kakikatwa hivyo. Joka kikatwa. Unakoga na hizi pizza za katikati zinakuwa kabigi. Then the more ina spread inja tungine tunanza kwa kutudogo. So yuko una grab yu ya katikati. Unaiweka hapa hale. Alafu una dish ile like kula haraka kabisa. Alafu kikula haraka pia uko rada na madhako. Kusata kumza kwa nini unakula haraka. Na pia kikula slow ni shida. So lazima ukwe that. Kani break na clutch unacheza nazo pole pole yuge. Like
poverty waga. Alafu unajua kwa mboga. Kwa mboga ndio kulikuwa na war. Especially kama mepika nyama. Juu raya zilikuwa zinaangalia vizuri jo. Mi nakumbuka paka kuhesabu jo you guy. Kwa tunahesabu jo, unaniwekeaje nyama tatu ongeza. Kwanza especially zile nyama ziko kwa ndani ya sukuma. Unajua kuna zile mwanzo alikuwa anapenda kuchanganya nyama na sukuma. Sijui kama nyumba
kwa. Pia tulikuwa tunafanya hivyo.
Bala apike nyama kidesign ya kistew.
Na laugh sasa.
Zinapotelea ndani ya sukuma.
Zinapotelea.
Sasa ile kanapakuliwa you guy unaona hata tu nyama wakichukua sukuma.
Kulikuwa na hiyo.
Mwambia pana, wanachota nyama, wacha na sukuma.
You guy, alafu kitu ingine pia hizo siku ilikuwa nga the ish, you guy. Nizile ma beef cubes. Zilikuwa ni nor beef cubes, zilio?
Nor, you guy ilikuwa ga, roiko pia.
Unapata jo mmekula sukuma for such a long time. Ile siku jo sukuma kama ikuwa tu yotu harufu ya nyama. Kwa tupale tulaki ya ni, ule mtu alinegrisi. Afu kitu mesema, mkita kujua vile nakuambiani, ile tayo na mtu sema ka like baadaye unasema ka like yeye I'm blessed. So unasema jo I'm blessed enough jo ku raise babi. Kuzi babi yangu haijuagi ati pieces za nyama ukauntiwa. You guys got na countiwa kwa pieces jo. So jo mkipatiwa tatu nyi wote ni tatu. Chukua tatu wewe chukua tatu wewe chukua tatu wewe chukua tatu. Alafu kasubu kana ngiso kichukua.
Kakubaptize.
Yeah. alafuzenio mwanze alafu yana ndio time ya poverty
begin
you guys your poverty appetite yako iko my time dish inaletwa mdomo umejamata
already ready for intake
yeah jo mimi nabidi ngitoa come to in ka bag please eat please
bado kulikuwa na ingine bado ya kuongeza flavor. Zile unajua ghetto kuna zile maorenge zilikuwa zinachemshwa zile mguu ya kuku na vichwa. Mwanzo alikuwa anabuy hiyo. Mguu kama mbili. So hiyo ilikuwa kibuy mguu unaekewa supu. Supu kibao. So hiyo supu you guy inakuja kuongezwa kwa sukuma you guy.
Sukuma na nayo vizuri sasa.
You guy unatafuta nyama ya kuku kwa sukuma uipati. Kumbe aliongeza ile su ile supu ilikuwa zile vitu zimechemshwa kwa kila haya. Sasa ilikuwa tu ni ya ku change ladha ya sukuma. Ndio msikue rada you guy.
Yeah. Yeah you guy but nakumkaga juu vile kwa zana. Alafu pia pieces za nyama ziko zinakatwa in a different way. Kwa sikuizi unapataga juu ukiwekea mtu hii nyama ham count pieces. What happens is pieces zinakatwa zikiwa ndogo. The time kwa pieces kwa zinakatwa pia na heshima. Ni pieces big. Yeah, so kipatua pieces hata mbili. Alafu una deal na sukuma kwanza kabla zile pieces mbili ziko tu pale.
Ziko pending.
Ziko pending. I'll deal with you.
Grand finale.
You guys unajua mwana rayamu nafanya hivyo juzi. Nimeiangalia. Nikauliza, where did you get this style? You guys got na kula nini sukuma na nyama.
You guys eating well. Eh? Oh, you need to do better.
Zii. Niliangalia raya yangu Richard nikamwambia mbona ukule nyama? Kanaambia nyama ni za last. Nikajua no DNA. No DNA. Nikaona kuna mtu alikufunza hivyo. Ati hapana. Nataka kitu hiyo tamu nisikie last.
Yeah, ukajua hii ni mbegu yako.
Eh, nijui ni mbegu yako.
Ni natural selection.
Sababu unajua kuna mtu alimfunza kudu hivyo.
Yeye
mwenyewe anajua.
Ni ile tu nini inaitangwa? Je, vile swangati? Poverty is traumatic. I love your trauma inaweza kuwa passed through down. The DNA. Sasa mtu yuko pale. Nyama ziko lakini bado yuko like I should be eating this last. Hejo. Because ilikuwa lazima unini. Alafu sasa ile kitu ilikuwa fani ni ujakani mpaka wa leo. Kuna kwa gana ile design ya the fact that nini waga sembe ni the main thing. Najua. Like raya zikifikiria juu chakula the first thing ni ugali yuko. Because ugali unajua unaweza tumika kwa vitu mob. Ugali unaweza kula na yeye sapa, unaweza kula yeye kama breakfast. Unaweza kula ugali kiwa baridi, unaweza kula kiwa moto. Unajeki? So ulikuwa unapata jo raya ati poverty imeshika, masaiza ocha. Unasikia kati poverty imeshika. Alafu unajua the cheapest thing ile bei haijengiki ni chumvi. So wala ti hao. Hakuna dish yoyote. Lakini kuna unga. So raya zitaenda zipike unga sembe. Alafu joka chumvi kaiko kwa sahani. Jusoni. So yo chumvi kuzwa ganika ina dehydrate. Ukiweka kwa mdomo you get ina produce saliva. So sio ira yana ni dio saliva ndio kumeza ile uga. Kigai poverty. Poverty is a guanjo.
Ni noma, ni noma kabisa, ni noma. Na pia viazi na kuna pia madha kuna time alikuwa anatutengenezea viazi. Zilikuwa zinaekwa tu kwa jivu you guy. Alikuwa bai tu viazi. Zinaekwa tu kwa jivu. Jivu tu ya nari. Unajua alikuwa
anapika
moto ya makaa.
Oh, so zina roast tu
pana. Zina roast tu pole pole you guy. Kula zangu mbili niko seti mbaya. Sasa hapo alikuwa achemsha tu maji ya kuoga. Wako wanapika yeni.
You guy she kula roasted.
You guy mnafikiria kuna kitu inapikwa pale juu. Ndio. Ati ndio yekwe viazi tu ni snacks. Yuga kumbe hiyo ndio the main dish.
Yuga lakini na kuonyesha vile Moi jo. Moi alikuwa amepeleka country vibaya. Kwa saizi, yes, watu wana struggle hivi. But tukiangalia percentage wise, jo Moi, time ya Moi ilikuwa guanta ya jo. Hakukuwa na pesa jo. Na the rich was super rich.
And the hard, na nyalikosa na kosa kabisa.
Kwa hapo jo na kula nini jo. So kulikuwa na hiyo. Kuna ile of course niambia raya ile ya kuchoma shuge. You get out on a chaser.
Hiyo ni lila napa. Sijaisikia anywhere. Like tushaifanya. I think is an experiment. Chuo. Ilikuwa inaitwa Scaring Guru or something.
Yeah.
Like, but siko anajua like it was a technique for
you guys. If you come to the weekend update, ira yo gababi.
Ira yo unajua kikuja kwa kwa mambo na foods, you guy. Unajua watu wengi sana hata kwa slums. Waga wanachinja dogi na wakuli wanauza. Hao wenyewe wanajua ni atia, you guy.
Yeah, oh.
Wewe unachinja paka lakini naona acha ni use sabusa. Labda hii kitu inakuwa na ugonjwa. Inaweza niua. Lakini raia gazinachinja. Kabisa kabisa mpaka panya, you guy. Panya buku. Panya buku juu kama sivo. Wale utashatembea sivo karibu Bangi South.
Yeah.
Hiyo area inakuwa na mapanya zingine more fire.
Oh, but panya buku si panya. Si panya buku
ile, ile big hivi.
Nasikia ni different, but hiyo inakuwa food, I think in a few communities. If I don't know. Okay, I don't know. But hey, tuko na bonga juu nini? So, Ian, wacha tusikejo kaka babi kesho. So,
me funny food, thing.
Food nini ushapitia je?
Funny thing naweza sema. Vile moyo alikuwa ame terrorize country. Hata alikuwa ame instill fear ya kukosa. So unapata even the families that were okay. Naona wangebaya nyama but wananunua in small quantities.
Yeah, yeah, kakuota hivi.
Yeah. Kwani ati nyama kilo. Kwani mimi sijaona nyama kilo mtaani. Nyama kilo nimeanza kuziona when I moved out. Pale niko like haya.
Naweza nunua ikiwa kilo.
Yeah, yeah. Juu nakumbuka yule msali alikuwa anaangukia mfupa ya bone marrow jo. Na bro alikuwa anganiyo kisma. Brombigi. Kwanza nakumbuka kuna time ilianguka kwa sahani yake. Gani libubujiko na machozi. Nilikuwa na imagine tu vile na have fun nayo. Then Buddha ni ile like aungetaka kumshow why you are crying.
You are ungrateful.
Yeah, I'm ungrateful. Mother nasikia. Nini unasikia? Nithiogo. Bwana. La Buddha ko sarcastic. Ah, thiongo ali. Thiongo nalia. Bro naona kivuta jo ile bone marrow katika for the second time in 2 weeks.
Naona jo kuja kwa nyama. Kuja kwa nyama ilikuwa ni serious. Kabisa kabisa ulikuwa unapata raya zinabai nyama. Jimi nakumbuka. Nakumbuka mother alikuwa ananiambia uangalie. Unajua ilikuwa ni kale kakubalance, you guy.
Nyakale kama.
Si ati balance. Oh. Idunde jo.
Yeah.
Sasa mali tukua tunabai, kuna iyo raya ilikuwa inaitwa faoro. Kumbe ilikuwa mpeleka zile maweza za kuwekelea, zimepigwa grinder, you guy. zimepigwa na ile kitu ya kugrind. Zimetoa grams kutoa. Sasa haziko fure.
You guy down in the ghetto.
You guy down in the ghetto. Sasa kuna raya ilikamu. Ilikamu kubai nyama. Hiyo raya ikasema hapana. Hiyo nyama itatosha. Kumbe ilikuwa raya ya butchery. Inamwambia hii nyama yako ni kidogo. Hii siyo nusu, wacha nikuambie. You guy ilienda kakuja na hizo mawe.
The original.
The original.
Hebu nipimie na hizi zangu.
Faro akakata.
You guy ilikuwa ni woho. Nimekuambia rudisha nyama hapa. Raya sema hapana, wacha tupimie hapa. You guy. Ilikuwa imetoa karibu half.
Ige, na kuibia raya maskini. Waisai unabai nyama ina ghetto. Like you've gone through. Ni blood, sweat and tears.
Iyo raya iliponea mali padogo sana. Juzile raya zilikuwa zimebai nyama. Zilikuwa, hey, nini tunanunua hapa? Raya zinaanza kurudisha nyama. Pima hiyo yangu pia na hiyo mawe yako juu sana ni raya. Iraya ilikuwa imekula moto. Imeenda mpaka kwa keje imekuja na hizo mawe. I remember quota ilikuwa I think 2 ili.
Quota. Quota ilikuwa kamoja kadogo. The next one ilikuwa
gari. Yoni 3 quota.
Half. Sasa ilikuwa 3 quota.
Yoni 3 quota. Yo, kadogo na kingine kadogo kajini. Yoni 3 quota.
Yoni raya ilikuwa mekataka kupima. Inasema, mimi sipimi na mawe ya kutoka bari. Anambuwa, we pima na hii yangu.
Mawe ya mbani ya yui nyoka.
You guy. Wacha jo, iyo raya ya kelezo mawe. Ilikuwa inaongeza nyama. Mbado yanguki. Eh, ile kumekata like hizo mawe vile ilikuwa ime grind because ilikuwa imechukua hizo mawe ikapeleka kwa grinder. Ile una grinding inatoa. Ilikuwa imetoa karibu a quarter. So ukibuy half kuna nyama quarter tu kwa hiyo hafai. Ukibai quarter hiyo gani ni kidogo kabisa.
Like 400 grams.
Hiyo ni hiyo ni peni.
Lakini kutoka hiyo siku nilikuwa naendaga naangalia you guy. Kiraya ni kitu mwana madha.
Au unaangalia kaka ame grind hiyo.
Sio rahisi anza kuambia watu hapo hivyo. Ukienda kwa bucha liangalie kitu chini, inakuwa na kashimo hapo. Ukiona imegogwa paka hiyo shimo hiyo iko hiyo hiyo ni fake. Ni ile za kutambia hapo kwa nyama. Watu wa buchari wamekuwa watu wabaya sana. Wanapiga grinder mawe wanaibia wakenya.
Na hiyo raya ilikuwa kwani ilikuwa a failed butcher.
You guy ile.
Ilikuwa a failed butcher.
Hiyo raya ilikuwa inauza nyama. Ilikuwa inauza nyama. Asiju kama alikuwa anataka kuchomea huyo mse. Ni kama alikuwa anataka kuchomea.
Alimletea beef.
Ira ili kula moto, ira ya buchari. Ili kula moto afterwards after hiyo kisanga imeisha.
Whose profit sasa ime reduce.
Mtu atafanya kazi vizuri, mtu akianza biashara, mtu anakuja kuleta maneno, anakufukusia wateja, anaanza kudisio. Kaya lilia jua ni rant karibu 20 minutes. Acha wachukue hiyo kazi, kama anataka hata hiyo nyumba nimemwachia.
Stopping me from stealing. Kenya tunakuwa so entitled. Raza nataka gaziibe na zisikue question. Shalotis. Like uki interrupt dude ikiiba iko zile za.
Ati ni ujanja yangu. Uya naichukula ni kama una knockdown ujanja yangu. Juu hata tukistick hapo kwa butchery. Ni mzayala likuwa ni mzayala likuwa niambe kitambo. I don't know kama mnyi mlipata hiyo design. Ungebai nyama lazima ungeakiwa matumbo kiasi.
Hiyo ilikuwa kwenye jiga.
Kulikuwa na hiyo rule jo. Nyama ya kuangusha. Nyama ya kuangusha ilikuwa gani? ni kama tumbo kako kando. Kenya katembei sana. Si unajokuna ile atikata. Ile nyama sasa anaekelea piece kadhaa. Ndio inafika hiyo weight. Sasa hiyo ilikuwa kama tumbo.
Mikiwa matumbo na jovila hivangi. Itakumalizia nini hito. Mafuta ukitrai kuivisha ka one piece kama tumbo.
Jisasa ni omana saa kejamoba zikuwa zinakosa pusi. Jupusi zilikuwa na jota imina nyama.
Kwa zikosa matumbo. So another poverty nini situation?
Mizo nye nime experience ni true stories. Basa stories ni when sasa majama wameanza kulive
solo.
Solo sasa. Sasa kukianza maisha.
Kitoka kwa nyumba ya mzazi.
Yes, yes. Na nacheki sasa settings za mtaa. Sia tuna move out the compound. You're still within. But unajua pale ni kama unakikiwa out kiasi. Uweze ku stand on your own feet. So na ilikuwa inakama na nini ilikuwa inakama na challenges zake cause unajua ukienda usherati huko nje ukienda hunting ukirudi kama kantini imefungwa je sasa kulikuwa na the main house na kitchen iko nje yuge ukiona tu pale hakuna moshi unajua tu hoteli ilifungwa kitambo na wamedoze sasa kuamsha mother ni ngori hakuna raia imetoka around fulani inajaribu kunokcho. I think ilikuwa imeenda wira. Sina jua mother mapero anaona huyo ni zile mapombe zake. Si yuko lazima akule. Wakafunga jo. Na rule ilikuwa like kama tumefunga ufai kutuamsha. Yuga ira ina nokcho. Ni nani hicho? Ni nani hicho? Hata kuna msiana respond. So alikuwa na ng'ombe. Yuga alifake katorasle. Anaweza kuscream jo. Ng'ombe zitaibio. Mapero nje ra. Yenda ndani ndani ke.
Yeah. Damn. Ira ilikuwa na njaji.
Kitoka pia anatoka na sufuria.
Yeah.
Yeah man. I think alikuwa ameenda wera siku kaa mbili hivi on the road. Na nile mnaambiwa like sasa unajua kitambo ilikuwa common. Sasa hivi ndio unaona kawase. Ukienda uchape mboka fulani. Sana sana kama ni hizi casual jobs. Mnalipwa the end of the day.
Yeah.
Zingine mnaambiwa sasa mdosi achukue si. Alikuwa hapa na ameenda hivi sijui nini nimemshika. So I think ni scenarios kama hizo.
Yeah, jo poverty jo. Gwanjo. You get in a ghetto. Another experience?
You get experiences ni kibao. Kuna raya yangu. Inadi ghetto. hii tabia ya kama napika ukinitembelea mpaka stories na zinasimama.
Yeah.
Because raya za ghetto wazionagi ni kama nakusaidia.
Mm.
Ni mwagani kwa umekuja kuwa tuck food yangu. Yeah. In fact, raya mob ghetto ukiingia kama napika. Ni mwagani kwa ulikuwa umempangia. Nikoli ngoja ashe stove. Sa zile food iko nini. Ukam. So kuna raya fulani ya rifi yangu. You guy unenge liku imenipiga proper jo. Niko nawacha niende kwa hii raya. Ni kama raya itapika anything you guy. You guys unasikia? Nimesota vizuri. Nikaenda kwa hii raya. Na nilikuwa nimejitolea. Nikijua hii raya hata iseme ilali the whole night.
Yeah.
You guy niko hapo. Nikipigia story zote. Tunaanza na story za futa you guy. Tunamalizia na story za everything politics. Nilikuwa nimekraa. Mwajua ukienda kutembelea raya na wataka kusosi. Unaanza story zote you guy. Uliona World Cup ya 98. You guy mnapigia hiyo story for like 10 minutes. Hii raya.
Kasa hizi unajua ni gani unatoa? Hii weekend jo mecheki jo. Manchester walishinda last minute jo buda jo. Uli cheki ni Scott McDominay jo. Alamu pia Chelsea walishinda jo buda. Yeah. We got those teams that were not supposed to win. Yeah, jo unanzi hapo.
You get una kukianzi hapo topic imeshika. Kumbe this raya pia ilikuwa imesota jo kama mimi. Yeah, ilikuwa inachemsha mahindi you guy. Na si mahindi ati
soft.
Soft. You guy. Ni mahindi ngumu.
It was a corn game.
Hiyo naijua gati.
Unaijua?
Yeah.
Imeka mahindi kama ine. Kwa sufuria. You guys in a boil.
Kwa sisi hata mahindi zime kwa kijaka ni zimesuswa. Azija suswa.
Zii.
Ikiwa tu hivo.
Ikiwa tu hivo na ile ngozi yake.
Yeah.
Hey, ile ngozi yake likuwa imesha kaupe na kawa white white.
Hey, change you guy.
You guy.
Where?
In a boil kuboil. Ile hali kwa na jiko. Na ninazidi tu kuongezea moto.
Amazing.
Story hiyo zimeshika. Eh, moyo atatumada. Yikaira ina jaribu kulenga.
Story imeshika saidi yako.
Story imeshika.
Kwa sababu anashindwa ila hali.
Yuko tumeenda imefika 940. Rai anashindwa na vile huko kuna crime rai huko bi crime. Rai jaza kunipigia story za unajua iko na hapa. Mseme madu juzi. Mimi kodi zile za acha madu. Hapa sitoki kabla sijakula hizo mahindi. Yeah, tulipiga story mpaka kitu kama 11:30. Ira iko na nojo. Ira iko na nia. Zile mahindi zime boil mpaka zinaanza kulipuka kama popcorn. You guy. Mpaka natoa zile za hizo mahindi haziko sawa mzee. Ile kumonesha tu signal ya ile mzee ya tumepiga story sana.
Acha tukule kitu.
Guy alinipatia tulivunjana mahindi moja. Hizo zingine tatu. Alizi seti kwa cupboard you guy. Tukavunjana moja.
I was in blame you guy.
Yes, he is in blame. Tukavunjana moja you guy ndo tulikula. Niko na tu amejifanyisha ameshiba but anangoja nitoke achukue.
Hakuwa mimi.
Akukuli akukutolea zile za nini? Akukutolea zile za nini ati yeah, mimi nimetosheka si wewe endele. You get it?
Yeah.
Aliza shanga.
Zii. Alinivunjia kachukua ile bigi. Akanipatia kale kadogo ka hapa juu.
Yeah.
Yeah. Kale ka hapa juu kalikuwa kwa watu hii. Ile huku nyuma ni ara ya bigi. Nilisosi tu lakini nilirudi sawa juu. You get your time juu nilikuwa nasikia unenge. Nilikuwa nasikia unenge proper.
You get it on go poverty. Poverty leaves you with no dignity.
Jo, kitu naonafani na hiyo raya. Poverty imemshika. Na bado anangoja ku grind more.
Yeah, bwana. You guy.
Mahindi.
Eh, na bado nakumbuka kuna time bado kalinishika vibaya sana you guy.
Yeah.
Kena nikabaiwa manager. Ile waga ina pimwa na mkebe.
Yo time
nilikuwa natokaga 15 bob. Kama sijakosea.
Yo oh, sila mkebe, si gorogoro, haka si mkebe kengine kadogo.
Nakale kadogo, kwa 15 box. Kaniekea, kafunga kama njugu, you guy. Gazeti mefunga kama njugu. Nikafika nayo kejani, you guy. Nikuwa sina eni, jo. Nikuwa na stove na ina mafuta.
Yeah.
guy nikaanza kuzipeleka one by one kanjugu you guy eh. One by one jo
eh.
Mm. You guy mena ziko hapo zinaniangalia this dude this guy ana uruma you
guy ni... zinashindwa he's not even Luo eh you got kwa mjaka at least inaelewa
eh yeah. Yeah, thought... Sura jamii nilikuwa nimeishi na wajaka nilikuwa najua mena
eh
umeona ukuliwa hivyo tu eh umeona unaweza kula hivyo. Unaweza kadu kwa sahani na uanze kusosi.
Mm. Yeah.
Mainaga noma.
Mm. Eh, you guys jo. Mm. Ushaikula mena, ro?
Aji.
Yeah. Azi, lazima tukuuliza jo you guys.
Azi jo, ila kitu nishaikula ro ni tuna.
Mm.
Tuna, I think you eat it ro.
Mm.
Yeah.
Tuna fish?
Tuna fish.
Mm. Oh, okay.
But disgusting.
Mm. Rapture. Oh, huh? Tell me you've dated a white girl without saying you've dated a white girl.
I don't know, just see what you're doing now.
Guy, Johnny, the dating...
I thought you go with it.
The dating of a white girl, Johnny.
See what you're doing now, I'm a tuna, you guys.
See,
tuna, you are omena. You, because omena, you get a mob. You know, you're gonna mean you, guy.
Na tunajua kutuna ni kulala ja. So kulikuwa pia na history fulani ilikuwa kwa gazeti, ilikuwa ni story na vile raya zimelewa waga zina lose phones. So najua. So mimi ikawa tu nanijua na kuaga mtu anayependa Yesu Kristo sana. So huwa situmii mambo kama pombe hivi. Sijai kunywa pombe sababu ila upendo wangu kwa Yesu Kristo. So wacha nijue kutoka kwa nyinyi wawili. Yeye siku hizi anapenda Yesu lakini kitambo wako anapenda Yesu. Hii experience yako like ukiwa mlevi how do you protect your phone? Because a phone is a very important nini? But ulevi inaweza kuimpa.
Yeah, inaweza ku disorient.
Yeah.
Me you make sure nikitoka kwa meza. Kama naika kwa meza ni first of all ni siwezi kunywa na strangers.
Yeah, yeah.
And tuseme kama nimeenda place and I'm waiting for someone nitakana maybe na siwezi kunywangi place jui. Nitakana mse najua maybe waiter and then itakuwa mahali yanao na mse unaweza question haraka ama mse ana feel indebted to your property. So yeah, na sana sana mimi nikiangalia niki mwirudisha tu kwa mfuko.
Yeah.
Pia una avoid meza kwa utasahau. Unajua the more tena unaenda ukikata maji una feel at home. So hata unaweza acha hapo kwa meza na uishi.
Yeah. Oh. Yeah, na una raio feel at home mpaka inaanza hata kuvua nguo.
Yeah.
Nifika nyumbani. Yeah, okay. You get? Ile time uko na waka, uko na protector je phone yako?
You get me, niko napoteza tu simu all the time. Yeah, ma simu zinapotea. But nilikuwa nimekama up na formula ya kuwa na simu cheap nikiwa na lewa. Wajia zilikuwa zimelewa siwa kinafika mahali sabu kwa tu na simu cheap.
Hakuna smartphone.
Hakuna smartphone. Kuna kingine nilikuwa na. Na hiyo cheap bado unaibiwa tu.
Yeah.
Inapotea tu kira haya. Nilikuwa zinapotea kabisa.
Wata
mkile time nilichanga nikiwa kabisa, nile time nilikuwa na ndaye. And then nilikuwa nimeenda kwa bar ingine bigi. Ilikuwa na parking enye, ilikuwa na gate, unaingia kwa bar. Kuna wochi, unaingia unapaka huko ndani. And then tukatoka na raya, ilikuwa tu sivo.
Yeah.
Tukatoka na raya, then tukateremka huko sivo chini, kukata maji.
Different.
Different bar.
Yeah, oh, mkatandai kwa parking.
Mkatandai kwa parking ya bar ingine. You guys tukalewa kitu kama 6 hours. You guys nikasema wacha nitoke, niko na kiza ndaye sana staga. Wacha nifike pale inje jo niko sendaye.
Yeah.
You guy nilirudi sober immediately. Sober immediately. Nimeshika funguo, nimeshindwa kuongea. Yezu na shule nini naendelea. Niko nimechanganikiwa. Maana nikarudi kwa ile raya. Nikamwambia, "Hey, sioni ndaye hapo chini." Raisha anza kutangaza hapo kwa, "Bae gari imeenda." Tukaanza kutremka huko. Kutremka huko chini. Ndio nikakumbuka tu all of a sudden. Nilikuwa nimetoka kwa nini nyingine. Wacha nikaangalia kali nipaka huko ndio nikapata kwa parking hapo.
Ikiangalia tu.
Ikiniangalia nilipatia wochi tip. Wochi ashindwa mbona ira yako jana na sivi. Kwa mzee gari imekuwa ba. Chukua hii 200 unakunyonga soda, chukua hii 100 kunywa supu. Ira yako Asante inashindwa ni nini? Inafanya na ihonga bata. Nilikuwa nimefurahi sana hiyo time.
Okay, kwa hiyo article ilikuwa inasema vile mabuda upoteza gasimu hiyo. Kwa hiyo ni kitu sijaifikiria. Tajua, it's one of those things where kaujaini ni haufikiriagi that, enyewe, this thing watu huipenda sana kuzo tupenda kuiba simu. Hata imenikumbusha tukiwa na Ian on Sato tulikuwa kwa tulingia kwa cab alafu mtu wangu aka notice kuna kuna phone. So vile ni notice akaliza, whose phone is this? Kamwambia must be a passenger. Tupatie dere, tukapatia dere. Kupatia dere, of course ama dere wa Uber kila utakaga ni ule msa kipiga adanganya na iko mbali ndio umsa mchote do ya kumpelekea. So a few minutes later sindio mwenye simu akapiga, like niko Kikuyu nakuletea simu. Kwanza akisema iko Kikuyu your distance atakucharge for your distance ya kukuletea simu. But na kuonyesha vile simu jo aga important because niko sure hiyo raya pia iliacha ikiwa drunk alafu ika notice kakam iko kuwa sober jo. Simu zafanya kuwa sober immediately.
Kaya unarudiki sober immediately. Sober immediately. Hakunaga kuna raya moja nilikuwa nimeenda kwa M-Pesa. Withdraw door ilikuwa asubuhi. Sasa nikiwa pale kwa M-Pesa kuna raya ilikuwa hapo imalize transaction. Iko hapo hivyo huo madha wa M-Pesa wanaletea na noma. Raya iko na mtu wa boda boda. Madha anapiga story, "Eh, ilikuwa hivi nini?" Mungu ni mkubwa, anashindwa hizo raya zinaongeaje hiyo story. So vile raya ilitoka ikaenda, no madha kaanza kunipigia story hiyo raya. Akasema hii raya ilikuja hapo jana usiku. Apparently hiyo M-Pesa wa gain run
24/7.
24/7. So ilipo usiku kitu kama saa 5 na nusu around saa 6. Hiyo raya iko na mademu wawili. Wanakani Makuru wameiambia waende wa withdraw door. Jira yali ilikuwa landlord, ametoka wocha, amekuja, amelipwa na dozi kwa simu. Sasa mademu anajua dozi kwa simu. Sasa raya iko hapo hivyo. Iko na mademu. Toa hata kama ni 8000. Sio madha anaangalia na hapana. Ile ene.
Au madha anaijua? Hapo anaijua.
Hapo anamjua.
Anaona
ile ene ibiwa. Sababu wa mademo anamwambia toa yote. Toa yote. So madha si akakataa na simu. So ilikuwa jana yake usiku madha akakataa na simu. Sasa hiyo asubuhi niyo kesi walikuwa wanapiga. Nile iko atachukua acha nikuachie kadogo. So apparently ile ilikuwa inazoshia huyu madha. Huyu madha akisema sita kutulea pesa kama uko nao wasichana. Kwa hapana, unakataa kutoa pesa yangu kwa nini? Uko biashara ama uko biashara? Ilikuwa imeleta noma. Mbaka inataka kuchukua simu. Unataka kuninyang'anya pesa yangu? Yuko madhara wajali kwa mekataa na simu. Mekataa na hiyo simu kabisa. Yamesema hii sikupei.
Kuja ukiwa soba.
Kuja ukiwa soba. So hiyo raya ilikuwa inarudishiwa simu. Ilikuwa imefurahi hiyo guy. Ilikuwa imefurahi mbaya. Umenisaidia. Mimi nakuambia. Unajua nilikuwa na friend nimepoteza pesa yote. Mimi na mtu wa bodaboda nimemwambia nilete hapa tujaribu bahati. Hiyo raya bodaboda apparently pia ilikuwa inamdai. Mzee ya ba. Inamdai domo bina kapili muibia. Nimebeg kitu kama 6k. Na ilikuwa ni baya keg. So niko sure hii raya kukunywa 6k. Juu baya keg wezi.
6k ni.
Ugata tao mbili. Hata tao.
Alafu sio unajua raya inamsikiza. Mwambie ugeibiwa. Kama nakuambia ulikuwa unaibiwa. Ni kama hiyo ndio inamuibia hiyo 6k.
Inataka ipewe 6k jipe shughuli.
Hiyo raya ilikuwa imefurahi sana. Alikuwa mzae and then si mtu wa Nairobi. Si mtu wa Nai. So alikuwa anaenda kupay, apparently alikuwa anaenda kupay madeni zake zote za jana. Na hiyo phone ndio yote ilikuwa kwa hiyo phone.
Yeah, but hizi vitu zote inasemekana gajo, just know your ish ama know yourself. Kusika yura ya pia ilikuwa inasemekana ni iliacha tu phone kwa kiti. Ilikuwa ka iPhone
ilikuwa ni ka iPhone
hizi kitambo, lakini
5-6
ilipiga kai imepanic mbaya kwa sababu raya zitakagi kupoteza simu pia ni raya zimemarika jo. Unajua hiyo?
We
kwa umemarika jo. Alafu kuwewe ni ule mtu unachezaga wife. Unajua ukipoteza simu hutaki hata wife akusaidia kuitafuta.
Of course. Anaanza kupatia hints mahali unaweza angusha. Mwambia hapana, haiwezi kuwa ni hapo.
Yeah.
You're gonna mislead hiyo nini? Hiyo recovery, eh?
Una make sure ndio? Yeah, alafu sasa kwa ni zile raya zisizo za kawaida. Zile za passcode ni ama 000
na kuna raya moba hata hazinage yo passcode hazinage yo passcode, alafu upoteze upate uliibiwa do umepoteza simu and then hiyo simu bado ni zile raya za kujichapa manud ja kuna zile raya za chak
you guy hey,
you guy kuna raya moba zile za hivyo zile unataka kuniona unataka kujiona deal na nini angalia WhatsApp na imelala
adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili
atigi lugha ya kimombo nyako
baby nikikuona nafurahia nataka kukupenda kama Gor Mahia.